Senkusuma ikenga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza munisipaali ya Kiraala z'okukyanti singa amasomero gateekawo embeera ey'okwewalamu ekirwadde kino, gavumenti yandiwalirizibwa okulabika ng'okusoma kuleka kutambule bulungi, naye singa embeera enaatabuka oba oli awo eby'abaana okudde waka biyinza okulowoozebwako, nga Senkusu agamba amasomero tegagwanidde kwesuulirayo gwa naggamba kubanga embeera eyinza okutabuka. Ono ensonga azirambuludde wabadde wayamu ne bannamawulire ku kitebe kya munisipaali eya Kiraala.